maleeshiyada al-shabaab iyo askari ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa falal dila ka geystay degmada tieglow ee gobolka bakool ee koonfurta soomaaliya. Falkii ugu horreeyey ayaa al-shabaab waxa ay ku dileen laba haween ah oo ay qabeen askar ka tirsan dowladda, intaa kadibna ciidamada dowladda ayaa iyaguna aargudasho ahaan u dilay shan haween ah oo la rumaysan yahay inay ahaayeen xaasaska xubno al-shabaab ka tirsan. Daawud Aweys ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray wariyaha v o a Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Daawud, aad baad u mahadsan tahay. Sida ay xaqiijinayaan wararka aan ka helayna, degmada Deeglow ee gobolka Bakool ilaa toddoba haween ah ayaa maanta lagu dilay gudaha degmadaasi Deeglow ee gobolka Bakool. Sida ay xaqiijinayaan goobjoogeyaal halkaasi ku sugan, laba ka mid ah haweenkaasi la dilay waxaa dilay kooxda Al-Shabaab, iyadoo shanta kalena uu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. Waxaana la sheegay askarigaasi in mid ka mid ah haweenka shabaabka ay dileen ay ahayd haweeney isagu uu qabay ama isagu u dhexaysay.
Marka waxaad leedahay dilka waxa uu ka bilowday fal ay geysteen Al-Shabaab oo laba haween ah oo ay qabeen ciidamada inta ay dileen, halka ciidamada dowladduna ay halkaas aargudasho u tageen oo ay shan haweena dileen.
Haa, sidaas ayay wax u dhaceen. Maamulka degmada Deeglow ayaa haatan wada baaritaana ku aadan sababtay u dhacday dilka shantaasi haweena, iyadoo dileedka degmada Deeglowna lagu dilay laba haween ah oo ay dileen kooxda Al-Shabaab. Falkaasi waxaa si weyn uga xumaaday dadka ku dhaqan degmada Deeglow ee gobolka Bakool, oo iyagu muujiyey inay ka xun yihiin falkaasi, islamarkaana uu yahay mid fal ka baxsan bini-aadamnimada.
Degankaasi Deeglow awood intee le'eg ayay Al-Shabaab ku leeyihiin?
Daawud, xusid mudan in deegaanka Deeglow ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalka, maamulka dowladda federaalkana inuu ka jiro degmada Deeglow, laakiin waxaa ku hareereysan degmadaasi kooxda Al-Shabaab ayaa ku hareereysan. Xitaa waxay u diideen kooxdaasi inuu raashinkii ama quutul daruuriga uu soo galo degmada. Maalmihii lasoo dhaafay, Shabaab waxay gubeen in ka badan labaatan gaari dameer oo badeecooyin kala duwan saarnaa. Xitaa waxaa la dilay laba ka mid ah dadkii gaardameeradaasi waday, halka inta kalena ay ka carareen oo badeecooyinkana ay gubeen kooxda Al-Shabaab. Marka muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray cunaqabateen ay ku hayeen degmada Deeglow kooxda Al-Shabaab, iyadoo ay u diidayeen inay wax raashin ah soo galo degmada Deeglow ee gobolka Bakool. Waxaana sare u kac laga dareemayey qiimaha raashinka quutul daruuriga ee degmada Deeglow ee gobolka Bakool.
Maadaama magaalada banaankeeda ay ka joogaan oo ay ku hareereysan yihiin, ma la ogyahay sida ay ugu suuragashay intay gudaha usoo galaan ay dil ka geystaan?
Falka dilka gudaha degmada kama uusan dhicin, sida wararka degmada Deeglow naga soo gaaray ay sheegayaan. Wuxuu ka dhacay duleedka degmada Deeglow ayuu ka dhacay. Labadaasi haween duleedka degmada ayaa la geeyey, halkaasi ayaana lagu dilay. Kadibna ciidamada dowladda oo argoos sameynaya ayaa iyaguna shan haween ah gudaha degmada ku dilay.
Maamulka maxaa uu ka leeyahay dilalkaasi halkaasi ka dhacay? Wax baaritaanaha la sameynaya ma jiraan, maadaama ciidamada dowladda dhankooda iyaguna ay ku lug yeesheen argoosi oo shan haween halkaasi ku dileen?
Maamulka degmada saraakiil ka tirsan waa la xiriiray, waxay xaqiijiyeen ama ii sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan sababta uu u dhacay falka dilka shanta haween lagu dilay gudaha degmada Deeglow ee gobolka Bakool. Waxaana sidoo kale guddoomiyaha degmada uu sheegay in la qabtay askarigii tacshiirada ku furay shanta haween gudaha degmada Deeglow lagu dilay. Askarigaasi waxaa la ii xaqiijiyey inuu xiran yahay, baaritaano ayaana haatan ka socda gudaha degmada Deeglow ee gobolka Bakool.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh oo khadka taleefanka ugu waramayay Daawud Aweys oo Washington jooga.